adventure. This is my name, man. Bonaventure. Ah, 1989 November 14 mbele ya mlango wa kanisa nkazaliwa mtoto wa kiume. Mama alikuwa na happy cause sikupata kasoro, najua haujui wapi ilikuwa mji kasoro. Kwa vile the last born dekezo siku na mchana, lipenda sana poni kuliko ziwa la mama. Wakujua dalili ni nini kitatokea, kumbe ni rapa mahili, ndo hivyo nilinyongea. Mara nikaanza ku rap, Marcelo akanitofala. Hey man, please stop, fanya mziki wa biashara. Taka niache kujana nianze kubana pua. Akujua nachofanya kama siku ntatusua. Mademu alinita popo kwa vile siku wa bisho. Niksa kurusha makopo kipindi cha talent show. Mr. Bonaventure ndo stamina kemwi mili. We subiri upate lecture itapofika vesi ya pili.
Yeah, hata Marcelo nilotiza nao leo wanajona kwa mbaiti mimi sina mana. Hawapendi hiki nachofanya, nene nila wama. Tena wajue mini Mr. Bonaventure. Mr. Bonaventure. Hawajue mini Mr. Bonaventure.
Mala gafla nkafiwa na mama mzazi nyumbani. Akanza maafa na dingi akaleta udwanzi. Mixa kufukuzo home. Tekisa napenda mziki kila nkenda kuperform. Kirudi maskani mpiti shit. Slow slow nikaanza kupanda bay. Masnicho akasema oh ya record na Master J. Hey maebe bay, semeni mnachosema, ila leo niko na venture. Kia nani ya mwezi kuhema. Hele shit bada shit, hit bada hit. Kutoka Kabwela mpaka talk of the street. Kikumbuke na nyumaga ila anacheka sometimes. Mademo alo nito saga unavyoniona handsome. Ah, a spitfire wanangua naona haya. Mpaka wanauliza kaka stamina lini utalitaya. Maneno ya watu hawezi fanya kacha mziki. Wasubili vesa tatu ndo utajua kwamba sishikiki.
Yeah, hata Marcelo nilotiza nao leo wanajona kwamba eti mimi sina mana. Hawapendi hiki nachofanya, nene nila wama. Tena wajui mini Mr. Bonaventure. Mr. Bonaventure. Hawajui mini Mr. Bonaventure.
Kwa bongo japo kuwa hauna mafao. Mkata kiuno rudi kongo kawe densa wa defao. Ni bado wa hapa hapa mjika soro bandari. Mistari utapata hapa cha msingi usicheze mbali. Mini kichwa cha habari nyega zeti la mziki. Ma MC wengi atali ya wanazali na wanifiki. Stabiriki dere mini gumzo kwa mashabiki. Wanafiki nilipo mimi kamwe wawafiki. Rest get it on sina dele looting perform. Watu wana kick kwa sweet na hit kwa video form. What's going on? I'm the master of the microphone. When I speak the shit it's on fire on my headphone. Yeah, mini mjuzi nsena haya. Wauguzi mikambuzi wako hoi hali mbaya. Ukiona ujelewa njoge tupate lecture. Gina stamina nimepewa ila alisi
Bonaventure.
Yeah, hata Marcelo nilotiza nao leo wanajona kwamba eti mimi sina mana. Hawapendi hiki nachofanya, nene nila wama.
Yeah,
tena wajui mini Mr. Bonaventure.
Mr. what?
Mr. Bonaventure.
This again, man. Yeah, as usual, my boss invited. I see you, my nigga. It's more town in the house, man. With the best, man. Ah, what more can I say? Ah.